ubwo murareba ibyo byabaye mu buzima bwa Yosefu.
Ibiro ntago byabaye mu gihe gitoya, ariko byatwaye imyaka myinshi. Yosefu yari umugabo wihangana cyane, ategereza yuko Imana ari igomba kubitunganya. Ntabwo yigeze atekereza mu kubeshya, mu kwiba. Pe ntabwo yigeze abitekereza, ariko yarazi yuko Uwiteka agomba kubikora byose. Bene data rero, Uwiteka natwe nibyo atwifuriza, arashaka kugira ngo tumuhange amaso ari utunganya ubugingo bwacu. Iyo imigambi yacu idahimbaza Uwiteka, ubwo rero ntabwo ariyo migambi dukwiye gukurikirana. Ngaho tujya ku gishushanyo cya cumi. Nuko inzara iratera, umuryango wa Yakobo urasonza. Nuko yohereza abana be cumi muri Egiputa kujya gushaka ibyo kurya. Ariko umwana we Benjamini aguma mu rugo. Abahungu ba Yakobo icumi bageze muri Egiputa babazaniye Yosefu. Ariko kandi ntibigeze basobanurirwa neza yuko ari Yosefu, ariko Yosefu we yarabamenye. Kandi ntigeze anabasobanurira uwo ari we. Ahubwo bene se baramupfukamiye kumwereka icyubahiro. Mwene data se uribuka?
Muribuka ikiroto Yosefu yarose mu myaka ishize myinshi?
Nuko basobanurira Yosefu yuko baje gushaka ibyo kurya, ariko kandi Yosefu abasubiramo n'umwaga. Nuko arababwira ati, muri intasi, ntabwo ndi bubibakorere kugera igihe muri buzaniye murumuna wanyu Benjamini. Nuko Rawubeni umwe muri abo cumi abwira bene se ati, nababwiye ko tutagomba gukosereza Yosefu mwene data, none nimurebe ibituviriyemo. Nuko Yosefu ashyira mwene se Simeyoni mu munyururu nk'icyemezo cy'uko bagomba kuzana Benjamini. Nuko Yosefu abwira umugaragu ati, shyira ibyo kurya mu mifuka yabo, kandi amafaranga baguhaye uyabasubize. Nuko Yosefu abwira bene se ati, nimugende mutahe, ariko rero nimutazana Benjamini ntabwo ntimuzagerageze no kuza. Nuko abahungu ba Yakobo batashye basobanuriye se ibyo babayeho byose arashavura. Nuko Yakobo ati, umwana wanjye Yosefu naramubuze, none Simeyoni aragiye, none kandi murashaka kugira ngo mutware na Benjamini? Ati, byose ndaraba byangoganiye.